Hamba ngekhosi temhlophe shanga mehle mamba. Bonga baphansi ngibuzelini ngekhamba. Sekukade lento sayiqala. Many opportunity ngiyayibamba. I had to go with thick skin at a young age. I still have breath on for my mileage. I'm a product of a cabbage. Sakhumbulizwa uzikrashela kumayile. Manje mangifuna ukulala mele ngithathe imayile. Plaza ngitime, angisebenza ngitiming. Now I'm swimming with the sharks, I'm diving. All my hlaphuka ngathi I'm skydiving. Sebethe bebhekingwe kwangena ingonyama. Sebethe bebhekingwe kwangena ingonyama. Oh, vimbani
nkamanza zongena endlini.
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 I want my shit to be everywhere. Njenge shop yamakula. Lana kusemhlabeni angizanga ngokuhlala ngiyandlula. If you say you a goat, mina ngumalusi. Indoda engalale ejobhini uyibona ngokuzama. Yeah, I'm the shooter. I'm focused, you get a quality picture. The stars are aligned, lunar. Ngiyazi eziningi umzonkonko zizoluma. Akusiyi finder finder kwisnooker. Nami sengiready ningangibhukha. And ngizengomsebenzi angizanga ngokugruva. Funa ukubadlisa ngamapipe wehooker. Sebethe bebhekingwe kwangena ingonyama. Sebethe bebhekingwe kwangena ingonyama. Oh, vimbani
nkamanza zongena endlini.
Oh, vimbani
nkamanza zongena endlini.